This is my prayer.
Japanese.
Ngansaba. Gamama. Every day.
Jepro.
Mami akela nga kumachane yereso buomi botulo. Nazuku kela nasaba mutunza kume misana nechiro. Erate yakoa. Nasawa. No kusiba nga kwatande. Erate yakoa. Gatugamba. Jemiru jibivere mutunzi. Nasawa. Nanga kansaba. Jemirembe. Sulemanya sama magezi no muwa batuluma yo muzibe na ye nalaba kazeki ye miaka no mongera koneka no mugumbo mwana nafuna kati nange sabe kululi kule makuno nyatambula amaso gangeri kwe kanyi musayi jenkusa matone kweka kati nange sawa emirembe joli sawa emirembe eri kwe sawa emirembe nange sawa emirembe nange sawa emirembe joli sawa emirembe eri kwe sawa emirembe nange sawa emirembe
akambati wukunkuna olikulirwa anonya anonya laba buli kyensaba ngo kimpeereza nange nzize yeah. Buli kimu kisimukali gwe tukuyita igwe yeah. Obukumi busimukali
gwe
emikwano gisimukali
gwe
ekyokulya n'ekyokunywa byonna bisimukali gwe yegwe nsulo y'obulamu nsula ya magezi era kwe
atulange nsawa emirembe joli
sawa
emirembe eri kwe nsawa emirembe nange
sawa
emirembe nange sawa emirembe joli
sawa
emirembe eri kwe nsawa emirembe nange
sawa
emirembe you give everything in time and so nganzenzi zeye
yeah, yeah. Kiko mulwanyi atale melelwa unwanila zini pangula obera muma kubu nzino ndagirira woje chikiri nse wenteka
nangisa eni wazande wange pasisa kosane waganda wange eri mikono jange yankole na kosane chika change
emirembe 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 emirembe
follow this one.